gangsta.
Mina ngizidlulele nabangani bami. Sisepha ipilo. Sakhipala ebumnandini. Ngikuphile vibe ela 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 ela. Sikuphile ingane. Zela 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 zela.
Nakho ke sekugena amagangsta sekushuba sekumoshakala. Ungesabi ungesabi nami ngikhala kanye nawe mawuphethe umuntu mebaba. I can never go back to being broke, cause I feel blessed and it shows you mad at it though. The fact you go to chera kuyagcwala ngehumsha means that she can get it. The barman now vulele impopi, let me run the champagne sprinklers. Awutshela bomrepa that I got that trophy and forever lana him umnikazi. Mina ngihlale ngithesha njalo ngoba ngizwana ngabo ukudlala ngamafigures. Ngizwana nabo cherry bamafiga. You're a hater, kuyakusiba. I don't give two fuck cause media uyangifila.
Mina ngidlulele nabangani bami. Sisepha ipilo. Sakhipala ebumnandini. Ngikuphile vibe ela 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 ela. Sikuphile ingane. Zela 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 zela. Sakhipala. Sakhipala, sakhipala, ebumnandini. Ngikuphile vibe ela 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 ela. Sakhipala, 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 ebumnandini. Ngikuphile vibe ela 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 ela.
Da, ubeke boma four die fridge. Ya leyo khlepula, mina ngiphethe boma four emashiti. Ay leyo khlepula. Wena ubheke mabevuka lalele bakutele ukuthi bathelele ngeduze. Ngakuvele bebebhubha enhleka bathemi ukuthi balele nalekuva kumi boy. Don't be fooled by the smile that's a decoy. Mina ngikuraka kungizakirim boy. Ola oya uzaze ziso shakufere piss off. Remember those four? They on a high note, now they wanna take the D home back pipe. But I feel a net so, ngiyangicela let's call. Mina ngifuna ukuba blow, na my gang.
Mina ngizidlulele nabangani bami. Sisepha ipilo. Sakhipala ebumnandini. Ngikuphile vibe ela 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 ela. Sikuphile ingane. Zela 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 zela. Sakhipala. Zakhipala, zakhipala, ebumnandini.